Onye na-eti egwu, o nwere ndidi n'ime. ụbọchị ngọzi ndị egwu wee lue Chukwu wee bulu ngọzi ngọzi ndị na-eti egwu ọ bụrụ na onye na-eti egwu onye nwa nọ na-azụzi afịa ngọzi ndị na-eti egwu wee gafele onye nwa ụbọchị ndị draịva wee lukwa eruo Chukwu wee bulu ngọzi ka a gọzie ndị draịvas tupu olute ebe ọyị mụ na-anya moto ọbụlụ na onye draịva n'ọlakwụba ọrụ ya debezi ilu mekanik ngọzi ahụ agafela onye nwa mana ịrapa kala aka gị aka anaka ị na-akpa ịrapa kala aka gị aka anaka ị na-akpa o ịbụrụ jack of all trades master of none ịbụrụzie jack of all trades master of none ife ndị ala ụbọ ọlụ chi mụ mmadụ eji na ụwa kọmanụ
ibo na ife ndị ala ụbọ ọlụ chi mụ mmadụ eji na ụwa kọmanụ
ibo nke onye ọbụla onye na-eme onye anwanya jisi ike n'ime ya ọbụla aja ka chi gị kelu gị ezigbo ime jisi ike n'ime ya ọ bụrụ ọlụ ugbo ka chi gị kelu gị ọ nwanne m gị jisi ike n'ime ya chi kelu odu mana onye lodu m egwuo egwu anwa ka m ga-eji gide ọ dị mma ọ dị njọ n'ụwa egwu nwa ka m ga-eji bezi
anya
bụ akala aka m na obi m na-enwe aṅụlị mmụọ m na-enwe aṅụlị n'egwu
anna
agụ egwu igbo na obi m na-egoli ya amụọ m na-egoli ya n'egwu
ịjọta
akala aka gị obi gị ga na-egoli mmụọ gị ga na-egoli n'ime ya ife ndị mmadụ ala ụbọ ọlụ chi kelu mmadụ eji na ụwa kọma ọnụ ndidi ka eji ebi enu ịnọdụ n'akara aka gị ọ dị njọ ọ dị mma kwụchiri n'imi ya obere oge na ọ ga dị mma ofu nna m gwalụ mgbu ogbu ya bụ na ka ọ bụ na ị ga-eme gbambọ ka ọ bụrụ akara aka gị ọ bụrụ na a na-akara aka gị oge ka o ji dị obere oge na ọ ga dị mma mana ọ bụrụ na ọ bụla aka n'aka gị ka m gwa gị eziokwu aka na gị na-akpa ya bụ ka ọ bụ na onye na-eme onye anwa chọba akara aka ya ịnọdụ n'akara aka gị iji ụwa na-aga selibe selibe anyị mụọ ịnọrọ anya n'akara aka gị ọrụ anwa n'ọdụ aka eji anyị mụ ịnọrọ anya n'akara aka gị mana nke bụ ego ga-abịa lele ezi nwanne m ịnọrọ anya n'akara aka gị ọrụ anwa na ọ ga-akwụ ụgwọ ụfọdụ na-atụ ọlụ taa ka gị ebulu oke ijedebe ịtụ ọlụ abụla akara aka gị ezi anyị mụ ịtụ ọlụ ọbụla akara aka gị onwere ifidi oke iteme maka ọchukwu na-agọzi onye na-enye amala bụ chukwu na nyabụ ife na-akọwara ọnụ abagago mbọ na ọ bụ ego nri ụmụ igbo ọgaranya na-esi na chukwu onye chukwu kele ọgaranya ife ọ bụ na ọ na-eme ife anwa na ọ ga-agazi lele ife odu mmadụ ala ụbọ ọlụ chi kelu mmadụ eji na ụwa kọọ ma ọnụ
ife ndị ala ụbọ ọlụ chi mụ mmadụ eji na ụwa kọọ ma ọnụ
onye ọbụ na-ajisie ike nke onye na-eme nke ajisie ike n'ime ya nke ọbụ na ị na-eme ka ịgbado anya n'ime ya maka oteke o ji dị njọ obere oge na ọ ga-amakarịsị
don akala kage na nya na egonye akala konye nya na egonye oyimu kwochili na akala kage na nya na egonye akala konye nya na egonye abaka mbo nenu owa buse egonni na nya be fenna ko walonu ina don akala kage o te koji dinjo emesi atanoka rrrma hey. Aduna kalaka chuku nyalote Emesi atano kadima Kambulodu mapaniye Kanke nezi mwanem Akala nyamwe lobi sali sali Agu weja nalonye Onya mama o Tokija cholo gidi Ngibo onya mama Akala nyobi adyosha onya mama, obwevi onya mama, wakija niso na nekuma u. Kiali na forward in agent, kino nimia. Nyabu akaraka ki, nyakoji akalugofuma. Nyakoji abu, iwala nibu. 24 hours, ibu angwanoga kutalele. Makanino na kalakai, nyakoji akaziligi. Passing no book in a book. Imanino do na kalaka ki, oga do fiki kobo, kobo book in a book. Onya mama o, onya mama, oga la nyane meke a chuku, a pinjo neke negi nebu. Ilu tialu no, te kolota ni miye. Ilu tialu no, te kolota di dora. Sumo bonye fasuli ki, onya bona we bangole. Boga la nyabulu, obola fofo, okuna boga lumbu. Manjo zoto fabi zidulu, ndibi debelo onya mama, fancha newe siangole. Onya mama, udobu na otija cholo gidi, apinjo neke neki nebu. Onyile bunagi, ifi nabona kalakai, wakiki nebelu. Nagi, if you know, na kalaka, no, what you do, Mama, 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 Mama,
Mama,
Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama,
Mama, Mama,
Mama, Mama, Mama, Mama, Mama,
Mama,
Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama,
Mama,
Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama,
Mama, Mama,
Mama, Mama, Mama, Mama,
Mama, Mama, Mama,
onye si emenuo otu anwa kesi kujo onye nenuwa saba abulu kodu majebe jesu te ikukwego na kida ikukwego na Tokyo ikukwego na Japan ikukwego ikukumani Yeso mogo biyao Na muna gidi na ma Waka nemelu mogo negu Ifi na nogo luchigi Good morning Nigeria Good evening Turkey Good afternoon Japan Nyako dogu na ba Iku kwego ndibo dogu Oke mwani soda kalesia Ifo luntu tuta Todu maga drre muma Waka nirunke gigadi neguma Ikukwego na kija mamu Apinjo neke negi negumu Ikukwego Inekulu mwombwe nyodogu Nekulo gala nyofuma Ndibogo silobo doyi bono siofuma Fanka nemebe siofuma Na nyangwa geji ya maudogu Ikukumaniyo Nyabi ikukwego kija odogu Apinjo neke negi Ikukwego Ikukwego na kija hapia o na
kwego
Ikukwego na toki mungu na
kwego
Yezo mogo bia o diabolo
Ikukwego
Yezo mogo bia o diabolo
Ikukwego
Wakala nyomi ya diocha Ikukwego kwegoro
kwegoro
ogala nyane meka chukwu na pinjo na
kwegoro
kwegoro kwegoro
kwegoro kwegoro Defender, love, all the team, my dear, come on.